in jaahilnaho aan aqoonna lahayn oo shalay wuxuu yahay ilaahay ogyahay baa wartii odhanaya imaaraadka la soo sheekaysanaya imaaraadka cadowga soomaalida iska cadda ana sii bada tiir anaa idin sheegay ana haddaa madaxweyne ah hadaa kulli tiirka saari lah halka hore kama tageen khaa'in alwatan khaa'in alwatan traitor to your own state wadan cadow ahoo wadankaada rabo inuu dekadahooda gacanta ku dhigo oo ku gumaysto ayaad ordaysaa ood leedahay wax xiriir baan la soo yeelanaya inteed u socotaa inteed u socotaa inteedna ka socota arrimaanka soo jeediya sharci inta hadda aniga aan sheegaya odhanayo qasab weeyaan in laga qaato ogolaasha wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska madaxtooyada head of civil service shaqaalaynta kanu weyn shaqaalaha inagu ogolaada ninka dhoofayo annaga hal nin oo civil servant ah oo technocrat ah oo ka bixi kara waddanka ma jira asagoon aan la siinin aanaan la siinin permission to travel kuwan hadda waxay kaga duwan yihiin oon isku ognahay oo hadda inoo muuqata ilaa ay haatan hantooyana kuma aragno oo qaranki maaragtay hantidii dadweynaha oo lagu duulayana ma aragno isbedelna waan aragna ciidanka baa dhismahayaa waddankii baa kor usoo socdaa sharafta dibadda wadamihii goboladii meelihii la iibsaday dekadihii wax kastoo dhanba oo dad cajnabi u qaatay way daba socdaan wax badan oon ku jeclaana ayaa hadda iga muuqata waxaan isleenahay aan garab siinna annagana aan garab soconno ilaa guusha rasmiga la gaaro waxaanan ka aheen danta ummadda soomaaliyeed oo annaga nawalalaynaysa ma jirta iyagoo dhan laakiin inta aan rajada ka qabno danta ummadda soomaaliyeed garab noo noqonayna waana garab istaageena ummadda noonu sheegayna waxaan leenahay war kuwan xoogaa lagu jeclaado oo kuwii kale ay kaga duwan yihiin baa jiraa bal horey aan u wadna insha allah ilaahay inuu guusha uu iyadoo kaamilan oo dhammaystiran aan ku helno waddan kasta hadduu hataa uu noqdo sidii maraykanka oo kale oo si kastaba dhaqaalo u leh oo si kasta loo odhan kara stable weeyaan laazim uu qabaa dansa haysta iyo baarlamaan ishaysta iyo baarlamaan iyo maxay ahayd executive mise maamulka ishayaan iyo judiciariga oo doonayaan inay to legislate from the bench waa push and pull waa iska typical phenomena in all meel kasta oo dhanba ay dowlad ka jirta middaa mar kasta way iska jirtaa waddanaas aana buuqbuuq iyo qalalaasa maartay siyaasada laisku haysta adduunkaana ka jirin malaha siidankeedna haysta maaldhiito kale maraykanka way ishaystaan donald trump republicans democrats maxay liberalskii conservativeskii christian rightkii maxay ahayd wax o dhan waa la ishaystaa australia baa la ishaystaa waxaa laisku haystaa waddanka hadda idin sheegaya korea south korea waa kii hadda madaxweynihii hore maxkamadda la soo joojiyey oo gabadhii aabaheed buu ahaa ninkii park chung hee la odhan jiray oo waddankaasaytu uu ee horumarkiisii aabo u ahaa marka waxaad u aragtaan uun wax kastoo idin imaato caqabad ee wax sidii looga gudbi lahaa la fiiriyo oo picturka weyn ayatiinka dambe iyo waddanka si uu meel u gaari lahaa mar kasta markii laysriixa oo la tartamo oo ay ku sigadatay in maaragtay gebi laga hadaan laga dhaco waa in lays yidhahda warmayaha waddankaa naga weyna leskulbank sidii maalinta dhacday oo kale oo executive-kii iyo jawaarigii intay heshiiyeen maaratay wixii ay sidii la rabay ay u sameeyeen